Kanya pati kitanuka kama umepika mpunga So kufeza ugali, watu watapigia ukunga Zomi shamra za DJ club wanasakata rumba Toto bibi tunatimba sitakuwa ni ukunga Kizika logo tena, kajazo masifa eti rally za banana Sekaji kuta mamba eti akakata maji Mbona napigia ukunga Hapa grand huwa master na booty na kazo broda Jalina chapa rhyme sambaza ziruke boda Arusha bila mimi na wewe takuwa ni ukunga Tuzichome beef ziwa mboga ya mkunga Akili mtoto bibi wa kwape toto mama wa check Na bossi mama wa feature sura na pama kimbiza Speed hama mistari letu kunyema Game na voli puta pasipo kufanya drama
Nafanya kufuru mashabiki wapinduru Niko na manige si akili na odi Kono ni wadi, voko ni kwa John B Kunga hii Arusha kujidunga siyo kunga Arachuga boy na waache watu boy Wanga wako boy, wapinzani wako boy Club na viyumba na kulisaka charumba Shangofuwa mchumba ngoja ni kapeo nyumba Majogo vishanda na disco malapa Superstars wanaka, sembuse underground Bado mini kwere na someka mpaka mbele My MC ni chele na wachinga kama pele Niko fresh, boy, cash, flow, death, row Out, low, load, nose, king, mangi Buta bangi mixa baba kubwa, nyagi
I'm